on the beat.
Leka bulia mwako sinze Yesu wange twale chitiwa. Eguru nesibi kusinza Yesu wange twala matendo. Leka bulia mwako sinze Yesu wange twale chitiwa. Eguru nesibi kusinza Yesu wange wasanide.
Twala matendo, twale chitiwa mkama kubango bigwana.
Oli Katonda omunene, Oli Katonda gwensinzela gwentya. Bwentunulire eggulu lye watonda n'amanyigo, bwentunulire ensi nene unya kwetu de. Nange Katonda kowola manyigo agagaonye ndwadde agatambuza balema agasumulula bamuzibe agasasa bakumba lekense kimanye tinina Katonda wa manyi. Gwakole bya magero nesimye, gwakole bya magero nesimye ngo tula munze. Gwakole bya magero nesimye, gwakole bya magero nesimye ngo bera nange.
Uli wenzira mukama tomvangamu obanga kuludda lwange. Kanze bwenkola emilembe nesanyu ebyo bimamilenga. Mbele musanyufu buli wemba bansanyukira mukwe. Nenjiriyo mukama njibulirenga. Awotwale ekitiibwa n'owinza wango bigwana gwe Katonda wange gwe watutonda. Ela kanyi museri nyalyo ganku gamba nti
gwakole bya magero nesimye, gwakole bya magero nesimye ngo tula munze. Gwakole bya magero nesimye, gwakole bya magero nesimye ngo bera nange. Leka bulia mwako sinze Yesu wange twale chitiwa. Eguru nesibi kusinza Yesu wange twala matendo.
Leka bulia mwako sinze Yesu wange twale chitiwa. Eguru nesibi kusinza Yesu wange twala matendo. Yesu wange twale chitiwa, ikulu nesibi